exclusive to Say the Hype Man.
Alan, the biggest boss, yo. And I ain't Rough Kid, the money king. Let go.
Papu yambane zedi neka, wazedi pe woni tandiza. Wazanga wazedi useka, makedo yezedi umeka. Weza kuti sinza buloa, nakala soche kondakta. Kulipe kwa niza yenda, niza jama.
Manje ya patishai na, kumbula no sevenza. Ndalamba zo finila, boyi na tizi nzuna. Manje ya patishai na, kumbula no sevenza. Ndalamba zo finila, boyi na tizi nzuna.
Iwe zilete, kwa Facebook utizi posite. Wenze luti motivete, wakali joti mkwe teke. Iwe zilete, Facebook utizi posite. Wenze luti motivete, wakali joti mkwe teke.
You will shake your body, oh. Move your body, oh. Shake your body. Shake your body. You will shake your body, oh. Move your body, oh. Shake your body. Shake your body. You will shake your body, oh.
Chibaba beba majelasi.
Shake your body.
Chibaba beba majelasi.
You will shake your body, yo.
Chibaba beba majelasi.
Shake your body.
Chibaba beba majelasi.
Say the hype man.